sirantolantan bunakun kan farafina ɲɔgɔndan min be farafina sirantolantan sodenw kofɔ n'an ko shan championat d'afrique de nation ko do ɲina san b'a filɛ mɔgɔni kelen ta be tan kamerun jamana kan a be daminɛ sinigɛnɛ sibiri janviye kalo ni tile 16 mali be kɛnɛ kan pulu ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sibiri janviye kalo tile 16 ɲɔgɔndan fila kamerun ni zimbabwe be ɲɔgɔn sɔrɔ mali ale ni burukina faso be ɲɔgɔn sɔrɔ kari janviye kalo tile 17 libi ni nigɛri be ɲɔgɔn sɔrɔ rd kongo ale ni kongo be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛ nata janviye kalo tile 18 marok ale ni togo be ɲɔgɔn sɔrɔ ruwanda ale ni uganda be ɲɔgɔn sɔrɔ tarata janviye kalo tile 19 ɲɔgɔndan fila zambi ale ni tanzani be ɲɔgɔn sɔrɔ guine ale ni namibi be ɲɔgɔn sɔrɔ araba janviye kalo tile 20 kamerun ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ burukina faso ale ni zimbabwe be ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa janviye kalo tile 21 ɲɔgɔndan fila libi ale ni rd kongo be ɲɔgɔn sɔrɔ kongo niger olu be ɲɔgɔn sɔrɔ juma janviye kalo tile 22 marok ale ni ruwanda be ɲɔgɔn sɔrɔ uganda ale ni togo be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri janviye kalo tile 23 zambi ale ni guine be ɲɔgɔn sɔrɔ namibi ale ni tanzani be ɲɔgɔn sɔrɔ kari janviye kalo tile 24 burukina faso kamerun olu be ɲɔgɔn sɔrɔ zimbabwe ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ halisa pulu ɲɔgɔndanw ko don shan kamerun b'a filɛ mɔgɔni kelen hokumu kɔnɔ ntɛnɛ janviye kalo tile 25 kongo libi olu be ɲɔgɔn sɔrɔ niger rd kongo olu be ɲɔgɔn sɔrɔ tarata janviye kalo tile 26 uganda marok olu be ɲɔgɔn sɔrɔ togo ruwanda olu be ɲɔgɔn sɔrɔ shan kamerun b'a filɛ mɔgɔni kelen pulu ɲɔgɔndanw be kuncɛ araba janviye kalo tile 27 namibi ale ni zambi be ɲɔgɔn sɔrɔ tanzani ale ni guine be ɲɔgɔn sɔrɔ min ye quart de finale olu be tan sibiri janviye kalo tile 30 ani kari janviye kalo tile 31 demi-finalew be tan raba fevriye kalo tile 3 shan finale be tan kari fevriye kalo tile 7 voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don